ọkụkọ hụ obebe mbekwu nwa legasị ihe agaghị akwa akpa akpọdụkwa na iru mgbe na-ajụ mbe ihe ọ ga-emezi ọnwụ ọdịmakwa akwa nke mpụ n'elu ụwa nye ka ha rabụ ihe niile na-eku ume e nwere onye ama mkpọ na ọnwụ iru mba onye ọbụla ga-akpọrịrị ọnwụ iru n'ụwa kama ihe ị ga na-ajụzi bụ kedu na ụdị ga-esi wee kpọọ ọnwụ iru na mgbe ọ ga-abụ ọnwụ nke ọnwụ ejide bịa iwu megide na ị ga-anara maka na ada echefu na a ga-ala ala echefu kama ihe dị n'ụwa bụ anya nlere ibe ọ na-ebi ọnwụ ya mere mgbe na oge dara ihe niile dị n'elu ụwa karịsịa ọnọdụ mmadụ nọ n'ụwa ụwa dịka egwu sịsọ onye ga na-arịọ chi gị bụ ya dịkwana n'izu n'imegide gị n'ọnọdụ ọbụla ọnwụ maka etu ndị mmadụ si akpọnye nsị na ajaka na akpọnye anwụrụ n'ime n'ọnụ mmadụ ibepa mere ka sị na mmadụ ebiri ozikwa mana ọ bụrụ na chi hapụ nyere aka na ihe ọbụla chọrọ ime gị enweghị ihe ga-eme gị ọhịa bụ agbakpọ dịka izu agba ya mgba na aba na-ekwu n'okwu ọnwụ maka ọ bụrụ na chi ga dronis ọgbụ egbe ga-agba na nkịtị onye nsị na aja na-eme na nkịtị izu ọjọọ agbara gị agbara ya na nkịtị onye kwụrụ gị mụrụ anya gị na ụra na-eme ihe ahụ ekechiere gị ekechiri ya na nkịtị nke eliere gị n'ala eliri ya na nkịtị onye na-akpa aha gị na nke nwa dibe n'ime ala mmiri ka apụ igbo gị n'ogogbe ọ na-akpa aha gị na nkịtị onye chiedị n'izu agbazi n'ọsọ enweghị ebe o si ebe ị ga-agbalanwụ ma ọ bụ n'ike ma ọ bụ na nrọ arịagharị
nwee ịgafu ya aga makwu ya ọmụbụ gbalụ mụ na gị ji n'ụwa ịgafu ya aga makwu ya ọmụbụ gbalụ mụ na gị ji n'ụwa ikwu gafu ya ibe gafu ya ọmụbụ gbalụ mụ na gị ji n'ụwa nne gafu ya nna gafu ya ọmụbụ gbalụ mụ na gị ji n'ụwa nwoke gafu ya nwaanyị gafu ya ọmụbụ gbalụ mụ na gị ji n'ụwa aka ji na amụrịzi na ọmụbụ gbalụ mụ na gị ji n'ụwa ihe nje asụ onye bụ n'ibe ya bemesịa na nkeja kpatanụ onye ọbụla nke na-ebu mmadụ n'ụwa biri ike ya ka ọ na-ebu ọsọ n'ụwa maka na ebe onye ji ọsọ ruru onye ije gara ụkwanụ n'ebe ahụ ya mere nje sọ onye bụ n'ibe ya ọmụbụ bọọlụ mụ na gị ji n'ụwa arịagharị anwụ arịagharị a ogene ibutere arịagharị a arịagharị anwụ rigazi ụmụ mmadụ nke n'ukwucha arịagharị anwụ arịagharị a ogene ibutere arịagharị a arịagharị anwụ rigazi
ọnwụ nwanne m nwaanyị brọda m ọnkụ m nwunye m di m mama anyị nna m nọ mana jee nke ọma ebee ka ị na-eje ị na-ala obodo ahụ debe gịnị ka iji wee kwere ọ bụghị n'ike ọkwanị nri anya ka a na-agwọ agwọ adịghị agwọ ọnwụ agwọ ya mere rapụsị anya ahụ ebe ahụ iji ọsọ ejewa ndị dị ndụ ji ji abịa chena ụbọchị akateka wee chefuo na chi foro afọ efone nkwọ maka na ụwa bụ ngafe ngafe one by one ugoro onye ugoro nwanne ọnwụ i chetakwa na mma niile ga-anyị n'ụzọ kejizi ihe dị iche na onye igbo ebe ọnwụ dara gị ofu onye mụtara nwa be anya dara ọnwụ onye ọzọ mụta nke ebe anya ndụka emechaa dara ọnwụ dịa ndụ gafee mgbe eche na ọ ga-anwụ ndụka abụzi onye nwụrụ n'ike nke pụtara na ọ bụghị onye asị nwụọ na anwụ oru nwụrụ nke ji mbazi eli nwanne ya na-achị ọchị olotekwa na ofu mbọsị ga-abụ nke ya ịma mbọsị gị ya mere aka chi na nwanne gị ọchị achị na mmadụ ibe gị ọchị chetakwa na enweghị onye kechara ya achịrị abịa meghe onye ajụrụ onye ga-anwụ ya weli aka ya elu ọnwụ
agbatobi ị ga-akwụ ya ezi enyi bụ ị ga-akwụ ya onye ukwu ga-akwụ ya onye nta ga-akwụ ya ọnwụ bụ bọọlụ mụ na gị ji n'ụwa ihe nje asụ onye bụ n'ibe ya bemesịa na aga ejekọtanụ onye ọbụla nke na-ekwu mmadụ n'ụwa biri ike ya ka ọ na-ekwu ọsọ n'ụwa maka na ebe onye ji ọsọ ruru onye ije gara ụkwanụ n'ebe ahụ ya mere nje asụ onye bụ n'ibe ya ọnwụ bụ bọọlụ mụ na gị ji n'ụwa arịagharị anwụ arịagharị a oge na-ebutere arịagharị arịagharị anwụ rikazi ndị dị ndụ nke n'ukwucha arịagharị anwụ arịagharị a oge na-ebutere arịagharị arịagharị anwụ rikazi ụmụ mmadụ nke n'ukwucha
oke n'ukwucha ụmụ okorobịa nke n'ukwucha nne na nna nke n'ukwucha echietika imechi echietika nke n'ukwucha ụmụ agbọghọbịa nke n'ukwucha ụmụ
talking here, get me. Oh, if I talk on my dog, I'll get it. Yammer and just so you're wishing one near. What will be leggy kick and nagua? Okay, to run repair and assassin. Okay, you can just suck and a suck in. Then what when any gap? Yan a queen, Emma, in a mean as you. Guinea canoe, or dimma. An arrow I can see. An arrow on my. My going out of money, Belaki. You don't know the gaga. Or chicha men in your broke. Unyan kuto. In my own job, I am a muddy bay. In a yamus. In a walk. In a men's in a zoo. You son and in a lending muddy and ala. A cheteca. An arrow you put a radio. I'm the brave number one. Go never take a busier number two. Magina men's a matter. Ufumba sike ga kruyeni ni ujuloku Makeno katande madu Ufumba sichukwa tono Unuma kwagi Nini na iji wetu ronde madu Kachine kekeji wetu roge Ukubwiri Unye duproso chunachonyo jabwapo Ndo tulalala muo Ujolewe bala Amarande na baru nopoto Sichipota hobezi Kamara manyo na adema Bible sinipe gama litekwa nuwa Unya hiburu Nisi abu ya jetuwa Nina abia Emeko nye nyeresi ya ye muo He can not say about you to no biggie. But can no biggie man of woman give one of a big of woman. A queen a boom madu in a rondune jerry. I say no bada boom. Each a gonna put an undo. When you say one nigga can own. When you're unquere. When you're touring with them wood. Junior and Dunya. Manassin quit. When you're one and can another mother go away, your boom madu. Billing a cack on a boss. I then you're born on a caranassi. Opani chigi kamwanya makanasi nonye mamadu nebuye amanda neze chetekwa na ali ali anweri kazi umu mamadu keno nkucha
igabuya agamabuya omubugwa lumuna gijinua igabuya agamabuya omubugwa lumuna gijinua yukugabuya ibegabuya omubugwa lumuna gijinua nagabuya nagabuya omubugwa lumuna gijinua mokagabuya manigabuya omubugwa lumuna
Yeah.